to one, cause I deserve better. Nipati au nikose manage the best. Tena upendo wako na connect siwezi compare na antenna. Mungu ndo kila kitu msinione tuna hema. Juzi akanipa buku nipate supu ya kuku. Kichwani kiwa na mawazo kivipi nitalipa luku. Mala nemke mtuku watu wanite kabuku. He never let me down, japo siachi maduku duku. Limomba night, kanipa day. Vikwazo vilipo niziba kanionesha way. Taleto tani kote ila kwa Mungu way. Maana ndiyo bosi kila siku anani pay, pay.
Na hesabu baraka, bado hasija kuisha. Nafungua kurasa, bado sija maliza.
Come to my place.
Imechomolewa, zinatiririka ni mafuriko. Izo baraka, zina nichanganya. Paka na jiona, lasti boni wa Mungu. Kama vile pepo waki soli soli inapepea. Mimi liye kuwa kasifu ikanipendelea baba. Na hesabu baraka zako hazijakwisha. Nafungua kurasa baba. Sijamaliza dadi.
Na hesabu baraka bado hazijakwisha.
Bado tu.
Nafungua kurasa bado.